Yeah.
Ala ke mon pon this one, yeah.
Oh my God, yeah.
Mwanzo la mapenzi wangu na we niliku promise eti nitakuoa. Eti sasa mbona unaenda na wengine, oh my Lord, oh my Lord. Kodi, kodi, unifungulie basi mimi ni ingie. Kodi, kodi, niko inje apana nguja unifungulie. Kodi, kodi, ninaombo nifungulie basi ningie. Kodi, kodi, aye, aye, mwanzo la mapenzi baby ona ulini promise utanipenda. Paka kwenye kifo mina wetu wewa wili ma baby lover. Najua siku moja mola tani bariki itakufanyizia chochote. Baby nakupenda una sita kuacha my lover my baby, yeah. Wewe ni wangu wa moyo, ni wangu wa moyo, ni wangu wa moyo. Wewe kipenzi la roho, kipenzi la roho, kipenzi la moyo. Odi, nasema odi,
odi,
nasema odi,
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 odi. Unifungulie basi mimi niingie.
Odi,
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 odi. Niko inje apana nguja unifungulie.
Odi,
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 yeah. Naomba unifungulie basi niingie.
Odi, odi,
yeah, aye, aye. Ona wenye wivu hawataki tuendane mimi na wewe. You my darling. Wezi wanasema mimi ni masikini, masikini, masikini. Najua masikini mwenye mikono na miguu haiko, haiko. Najua masikini mwenye macho haiko, yeah. Kesho nitapata utakula. My lover unitrust, unitrust, yeah. Najua nakupenda for life, yeah. Tena nitakumare my baby. Nataka tuendane mimi na wewe. You my lover, you my boo. I love you too, my, yeah, yeah, yeah.
Kodi, kodi,
unifungulie basi mimi niingie.
Kodi,
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 kodi. Niko inje apana nguja unifungulie.
Kodi,
kodi, ninaomba unifungulie basi niingie.
Kodi, kodi,
nasema odi. Manager Rich Papa Lukumu Alfred Alakemun Pondi Swanye.
Oh yeah.
Yeah. Yeah.